We worship you, Jesus. Ndiyo Bwana tunakuabudu. Tunakuabudu wewe. Tunakuabudu wewe. Hallelujah. Tunaungana na maserafi na makerubi mbele zake, tukiinama, tukianguka, tukisema mtakatifu ni yeye. Mtakatifu ni jina lako. Mtakatifu ni jina lako. Na ni wewe Bwana. Kimya haya note. Mtakatifu, 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 takatifu, 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 ni wewe, takatifu, takatifu, unaweza, 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 unaweza. Unaweza, 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 unaweza. Wewe ni Bwana, 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 yeah, yeah, yeah. Wewe ni Bwana, yeah. Takatifu, 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 Baba, takatifu, 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 unastahili. Unastahili, unastahili, sifa zetu Bwana. Unastahili, 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 unastahili. Muweza yote, muweza yote, muweza yote, ni wewe Bwana. Kimbilio, msaada wetu, muweza yote. Unastahili, 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 Mama wangu, unastahili, 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 unastahili. Na mwana kondoo wa Mungu, hakuna mwingine kama wewe.